yeah. I remember first time na kona. I still remember jinsi ulivyonchanganya my boo. Hapo hapo nika believe kwamba utakuja kuniponya. Uzuri wako ulivyopitiliza, moyo mgumu wangu wote kaushika. So would you please give me only a little time niweze kujieleza. Kabla nalale na kwaza, napolala na kota, tanjiani bado na kwaza. Sometimes usingizi sipati, sijui kama mchizi, mami kweli upo moyoni. Kabla nalale na kwaza, napolala na kota, tanjiani bado na kwaza. Sometimes usingizi sipati, sijui kama mchizi, mami kweli upo moyoni. So please let me tell you, I want you, I need you, I think of you, so I love you. I need you, I want you, I think of you, so I love you. Wajua siku nyingi nilikono na pita. From that day nikajua kwamba nimeshafika. Nilitamani kusema kwamba nimepata, ila bado moyo wangu kawa unasita. For so long I've been trying to let you know, ila sikuweza na ndo maana nashindwa kujieleza. But my heart keep beating for you, that is the reason I wanna let you know this. Oh yeah. Oh, you are the one I want, the one I need, the one my heart desires. Kona wena hizi ratupu ni mbali na uchungu, mbali sana na zulumu. From you are the one I want, the one I need, the one my heart desires. Kona wena hizi ratupu ni mbali na uchungu, mbali sana na zulumu. So please let me tell you, I want you, I need you, I think of you, so I love you. I need you, I want you, I think of you, so I love you.
Just let me be yours, na kwahidi kamwe hutojutia. Believe me, I want you, na penzi lako sitoka kamwe puuzia. You're the only one I want, and I'm ready kwa yote. You're the only one I want, and I'm ready kwa yote. So please let me tell you, I want you, I need you, I think of you, so I love you. I need you, I want you, I think of you, so I love you. I want you, I need you, I think of you, so I love you. I need you.